Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Salim Juara Tupogi Jan de Gafandu Hala, Mamad Samase Jamia Sakrab Kidibe. Tobuji Njana, Nyamduji Yogaji Hono, Nebam, Etu, Nabi, Lukuji, Lady, Ewing Benja, Dabaji, Ayo Bate, from Dugula, Dama, Rimahika, Ekanyadun, Jogala Dabaji. To moti ton wayde den nagu mata masanne le awgal e demal region of kadum fufu tawede hikka mbiyana law moti hebi ko buri tonuji teme unyaaji teme didi mbiyana nyamri tanir unyaaji noga etati tonuji liddi yawtere meden hertade hande na fawi do den mbiyana dentiragu e wi yimbe le hobbe yu sababu dewral hakunde bibe leedi dingon sembe kabaruji amen hande kikiri alkamsa sappo e jetti leru february 2021 bismillah sakral toguji mbiyana nyamduji yogaji tiddi sanne le nokuji kewdi leedindi litru nebam iwi buudi mbiyana temedere e debbe yaade tuuje mbiyana buudi temedere didi kilo tew beedurke buudi temedere mbiyana tew mbiyana kilo tew beedurke tepande joy e mbiyana kalisi sefa mbiyana le nokuji yogaji tawene mbiyana kambe busembe hulti video yu batte kewal choggu gaydi keddano ko en mahamman baba kuntay du fasango usman nyali buli
golpe du gol fuddi balde kewde joni lay du moji gallure bamakonde toggu kilo tew ana handen hakkunde temen nay e chapande jitti e temere joyi toggu litre ne bam ana sotte handen ko yata temere didi segu dum won ko taykita kilo tew be de ke bete alkamisare handen lay du moji ton tew mo gewoni mudun ko sottete no temen nay le yontere jabbinande wari handen fa ko yata temen nay e chapande jitti tew mo gewala e mudun ana sotte temere jeegon sigaso le region tatabo kanye tumbuto le sa leydi meden di toggu nyamri yogaji beydaki hono tew fu etawede somotobe koliti metti mu ben do beedugol cogguji di sottobe be hedde mu ben koliti wide ko cogguji di beydiri sabe deddwan ma beydama ko lati fu wayebe koliti wide beedugol coggu tew yo sabe tidugol dabaji di kabaruji horejo walde humaninde tew e dabaji mali koliti wide non dum worri
e binjobe dabaji mbien be kay ka do tidalla yu batte kewal cogu bidje mbien sabi famdare demal rimo hikka e kanyadun jogola dabaji beedu tidude mbien wakkat jun o bu abubakar ba woni be horejo febe bindu ban fedde mbien yimbe le dabaji himani be dabaji kanye tew leedi mali kedan ko mo hanni mbien juliet kulbali
dama ko dabaji teme jikki nyama nyaloma cogal so iwi nyono ma so iwi hono nyampale mana hono hebbe ki masan ngar don ko be nan la cogal ngal fu non yaade hen dabaji dine cogal ne dum na tan la mu imaje mu tew eta e dabaji wata ko ne do hakkila ke daba hono ki wala hakkila mu tew hikka ko ton ko normalement gouvernement haani imade e parce de mai wiide a nyam dabaji di tida hikka dum fu be ngada soda 200000 francs ton aliment betay nyamina dab ma awa sotti go ono joni hudo njorgo ko min dokere dabay ko medas min gattata hen ko medas so sukala in rowani min chodi 90 francs pour jet le kilo ikko be ngadi 250 francs le kilo taw ko nyame ke mali do ko hande dama ko to elen tewo do yiwata Côte d'Ivoire donc so mali sen dara ci fu daba ka ko ngal ngal tan
sa wala mbaw tuta haklay ma do kabaru jame bangal bem am Facebook e do Twitter tato ibe nyamreji cuma di mbiyana dabaji nabadi dum woni ko tega ciagal hipkoji do gure baguru e yata mbiyana e yaba talu le cercle bankas e wi horajo conseil de cercle bankas ido hipkoji mbiyana jo en kabodo be antaka ngab ben baddi be dun mutuji ngadi alkam alal bar kenyan wattu 17h kedo nako heban en idrissa sako e do festango sitasidibe
kenya wakati petta kon lasara me faminama wi yimbe lonbe hite be war hipi genni antirteni bankuru le lam bankas le o wakati me wuliti e lam on yalla be heba be liitobe yimbe bombe gal lam hebe warde le wakati mudun be heddige le genni dum fa batta kon futuro be duppi gendini be nabi dabaji mudun yimbe tatondu may hen le o wakati fara gendi antirteni yaba tanu tombe juwiri warde dabe warbe nati bankuru yaba tanu ke wala genni mawni sanne gal neddo wara do le gendi on de mutube hewti dum be wardon dum tay futuro battike mede mila lamun ko hoore me hebe wadi imadraj le wakati mudun yalla mintere me ana wara dum wadi so jamma fu mangal paden lonki warde de hannen bete mangal paden yeddarno to koyde mu en
to moti ton gede gollirde kewde hono awgal e demal mati sanne kuteji mbayde denagu ben demobe hewbe kebali gollude gese batte odo kabar o dum buyti dunno golle awgal e demal region o kedran nako goto e nelabe amen to sewari ton Umar Wagul heban en du fosango kanko e sita sitibe
ujinaaji woni kon heɓa remede hitaani hikkande le laamu motti o non kanko noddirtu ɗi Saint Pierre Togo commune o kabaru demalle o ɗo nokko hollitiri wiide to wayde ndenaako
mais wonko fota hectare ujinaaji cafanɗe jeegon ko lemaaka hikka le laamu motti ɗo saabe yimɓe lonɓe hiite ɓe ɗum waɗi torraji seeɗan le keɓal amen hikka so a ƴeewi nokkuji lemteɗe temedere majji fuu a tawan cafanɗe jeɗɗi wonko heɓaaka lema hikka le laamu bangas laamu kooro kaw yaade laamu bañangara e duwanza nanndan muɗum
e duwanza
wona remoɓe tan ɗiɗo tiɗallaji jotti kamɓe awoɓe ɓeydo ɗiɗo tiɗalaji jottikiɓe noddirteɗo Boukary Guindo kummiɗo kabaru awgal le oɗo région hollitude nokkule goɗɗe an to ɓe mbawa yettade ɗum to wayde ndenaku guɓe joyen kaɓorɗe gonɗe toon nde kollitiri fati ɓen jotto le ɗeɗo nokkule
golleji amen ko heewi hannde fuu dow mayon tan dogata ana tiiɗi hannde nde ƴentaɗo mayon o wiya awa toon liɗɗi saabu dena lonɓe hiite ɓen ana haɗa amen samoji ƴentidede mayon o ɗum saabi hannen somi hakkini awagol ngo meɗe wondi e marde liɗɗi
ɗum e tawede fuu ɓe kollitiwde tonuji ko ɓuuri ujunaji temedidi ñamri kañum ko ɓuuri ujunaji noga e tati liɗɗi heɓale oɗo nokku ɗum woni ko Oumar Waygalo heɓini studio tamani sévarié
fayi ɗoo ko fay ben fay goto yiidaka e ñaw Ibula do leydi Mali ndi e wi ministre Thiellal ardiɓe gollirde nde hokki taƴoral wiide dabareji kewɗi piyama le mbiyan keeri ɗi fuf yalla teddade oɗo ñaw Ibula micitinen wiide yontere ƴaɓɓine nde yogaɓe tawrama ñaw o mbe ñaw Ibula e leydi Guinée fa hande li kabaru ɗi le bamako e ɓadade muɗum jammara nde taki mbiyan weltere wakkati ana wara baɗɗe yogaji mbiyan e wi Mali météo yo batte eɗen gondi iwde mbiyan jangol yaade wakkati kuɓɓu ndenno weltere nde na wawi sambinde kuteji dow Thiellal ɓuuri fuf mbiyan sukaɓe kañum moɓɓe keɗanna madame Jackité Fatoumata Sangou kanko gollowo Mali météo ko halni mbiyan Ousmane Ñaly Bouly e dow fastango sita sirɓe
li wakkat mo wonde o kulleji ɗiɗi won ko hoore malɗe hen so a ƴeewi saa hen leydi ni hendu pusandu tonnu ne yehira saa hen e funnage ɗum yo hendu keeɗum ga sa a ƴeewi laamu sigaso ɗum won ɓaleri leydi ni hendu pusandu tonnu yo hendu jaagol ɗum saabi hannen so kammuɗo ana misapalɗe goɗɗe muɗum yaada ɗi keniji ɗiɗi ana wawi waddude samoji jaagol ana wawi waddude samoji du kammu le nokkuje goɗɗe ɗum saabi hannen a yiya le gendi bamako ka e laamu muɗum hannen nokkude ana wuudi a minan collan woni hen ɗum waɗi hannen tiiɗe yiya nokkuɗen to woɗɗi le gendi bamako ɗo e laamu muɗum le o wakkati ken ana wawi tampude neyeɓe ka e cukale pamaroy ɗum waɗi sone yamira hannen homo fof lenta hooren muɗum e ɗi kini pusandi saabu dena ɗum ne wawi waddude ñabbilaji
dinɗiragu yo hunde mbiyan ɓurde fuf andede e lerunde hirnange muɗum e wuddu muɗum yimɓe galleji ma dun sinuji gasodiran tawe jonnoje gala hen tawe dun mbiyan torra fuf goɗɗo fuf yiyaka hen yo alhaali mbawɗo sabminde dewral hakkude yimɓele keɗɗanno keɓen Fatou Diagne du façon Ousmane Ñaly Bouly
eɗum jaɓɓi fijirde denɗiragu sikka fuu wala hen ana itta Iblisa hakkunde jaaleñi na du hakkunde ɓe yiƴam gotam kabaru muɗum ana hani humcanede hoore ley nokkuje ɗe watte jaati e jande ɗum wonno ko docteur Ali Tunkara andiɗo kabaru neɗɗako holliti wiide denɗiragu nafa moɗo woni e muɗum ana wawi timmininde baasi laamu o ana hani humcaninde ɗum hoore min ka e hakkillo an jande denɗiragu ana hani wattede jaati ley cuɗɗi lekkol ɗi e wi seku sirama jara hooreji walde humuninde ɓantare denɗiragu e ɗum ɓeyde gikke no tiɗɗalla foti fo e wi makko denɗiragu waɗɗan fa yimɓe jindira kaltida mon fo haala gonga ko woni hakkillo muɗum e timmininde baasi nafa mawɗo woni e muɗum hakkunde jaaleñi ɗi ka wattuyogo himɓe pamata jayrindirgol yogol le wattu tubal e noddirta empire de Ghana yimɓe hewɓe jaɓatano denɗiragu ka nde tubal sunjata keyta nde wonno ko denɗiragu ɓeydi heɓude e sembe ɗum waɗa hono wajibi ni hannden tiɗɗallaji kewɗi gaɗɗoji hakkunde himɓe ana mbawi timminede dow denɗiragu wi honjotoɓe yogaɓe laamu Mali o ana hani humcaninde hoore wadde batuji mawɗi dow kabaru nden iragu yalla tiɗɗallah gonɗo ley Mali o ana heɓene jogola
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union Européenne
sakiraɓe se gaari likkabaru jaɓene région ngaji ɗi e mbiyan no to baflaɓe toon mbiyan akasoire hannde sappo jetti lewru février animateur en noga e nayo radio ji tilike jande e faamu golle mabɓe ley balɗe joyyi landiniɓe ngal ɗo kawtal woni AMA fedde mbiyan malikoɓe jaltinaɓe e dow dawridal action alde Italie e wi mbiyan kamɓe landiniɓe yo banggal projet dow kabaru keɓe e sembingol haybugol sukaɓe ɓe mbawɓe yaade joola e kayru yimɓele iwɓe hedde joola warde ley leydi majji to kuccala toon no préfet keso mbiyan ɓa fuɗɗi golle keñen sappo jeɗɗi lewru février mbi ɗum waɗi yesso mbiyan kanko hoorejo tribunal o mbiyan kañen ɗum yimɓele hewɓe Boukary Traoré no indirte mbiyan holliti wiide o hinoto golle o honno no haniri ni ndenno kanko lonti Youssouphe Niari ana wara lewru hannde en tinnan kabaruji to jiret dire mbiyen dire ton hultam wiide mbiyen lumboy di fuf ha wakkat jun o nyamriji ana hen mbiyen gilla e dum woni ko holita e le mbiyen tongande yudo tongande leru mbiyen janvi jabinundu gollirde o ma mbiyen le tongande hultam wiide dun cioggu mbiyen ma cioggu mbiyen gawri buute mbiyen famdi dina nokuji yogaji to dire ton den wakkat jun o kay kulle de fuf mbiyen na feewi dum woni e huliti aw mbiyen gollirde oma dun timita kaboruji amen hande mbina holtinon tan baawi saata fuf fumputade do ben bembal amen 3w.jotamani.org ma dun noddo jamu 37320 do sede wetre meden magazine sido tamani.